Na uthandana nami wena. Awuvumi umuntu wesilisa mekubingelela usedropheni. Uthimisa mathi ka 6. Bese umchazela ukuthi mina ngithandana no Cash. Ungaphendi ungibingelele kuwonke umuntu wesilisa. Abangani bakho bonke wakati uchatha nabe badelete WhatsApp wakho udelete yonke into. Usale inombolo yami kuphela ushintshe. Ufake iprofile pic yami kuphela uqenqeze mina. Ku Facebook wakho gephi iprofile pic yakho ufake yami. Background ufake yami. Lapha kuloko kuthiwe lokuzana thiwe biography uyabhala lapho uthi I'm in love with King Cash. No one is going to disturb us. Ekhakeni uyabatshena ukuthi ke mina mase kufuna ukuthi nginivakashele ngibhaze bangakufonele. Mabe bakubhaza ngiyasusa. Ngithatha i defender siyahamba.